Gwe, tulizanyira mu gumpe. Zamani kivuga gimpe, kivuga ndi motine.
Nze njagalirawo, njagalirawo, baby njagalirawo, njagalirawo, mukwano njagalirawo, njagalirawo, baby njagalirawo, njagalirawo, mukwano. Togezaako kunumya, togezaako kunjiwa, mwana gojja kunzita, olutiko reyiwa. Love jinsanila, omubiri gulina, ndagabi nalisalaba, tonziza muzigi zaga, bumpa dati 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 dati, call me baby 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 daddy, all I wanna do is please you honey, touch you then I feel your body. Njagalirawo, njagalirawo, baby njagalirawo, njagalirawo, mukwano njagalirawo. Njagalirawo, baby njagalirawo, njagalirawo, mukwano. Wete mespe ya tulabe, nyingilo muti mankebele. Osana mukoka musukali, kenkulabye konfunye pulani. Ebubu mungali kute, akasela koka tuse. Ontumeze kubisenge, tubikole mumirembe. Mukwano tonkwata gwe bubi, obwongo butuma guno mubiri. Show me love in my bed, it's you all I have in my head. Njagalirawo, njagalirawo, baby njagalirawo, njagalirawo, mukwano njagalirawo, njagalirawo, baby njagalirawo.
Zamani kivuga gimpe, kivuga ndi motine.